aan ku bilownay 153 qof oo haystaa dhalashada dalalka Mareykanka, Canada, Britain iyo wadamada kale ee Europe ayaa maanta laga soo daadguray magaalada Muqdisho. Dadkan oo muddo ka badan 2 bil ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyey si loo xakameeyo xanuunka coronavirus ayaa waxa ay xiriiro la sameeyeen safaaradahooda. Safaaradda Mareykanka oo iyadu xiriirisay soo nagaasintay duulimaadkan ayaa waxa ay toddobaadkii hore muwaadiniinteeda Muqdisho ku sugan ku wargelisay in duulimaad loo diyaarin doono. Haddaba wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ka mid ahaa dadkii maanta ka soo dhoofay magaalada Muqdisho ayaa wax yar ka hor intii aysan diyaaraddii siday soo duulin warbixinta noo soo diray.
Duulimaadkan oo ah mid gaar ah oo lagu daadguraynayo muwaadiniinta wadamada Mareykanka, Canada, Britain iyo qaar kale oo ku socda dalalka Yurub ayaa galabta waxa ay ka duulaysaa magaalada Muqdisho oo xilligan aan ku suganahay, waxaana ay dayuuraddu geyn doontaa magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines. Inta badan dadka laga qaadayo magaalada Muqdisho oo kadibna waxa ay sii raaci doonaan duulimaadyo kale oo loo diyaariyay oo gaarsiin doona dalalka iyo magaalooyinka ay ku socdaan. Mid ka mid ah dadka ku soo laabanaya dalka Mareykanka oo aan garoonka aadan cadde kula kulmay:
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Faadimo Cali Macalin, Faadimo hooyo joogta airportka aadan cadde Muqdisho, going to Washington back home.
Halkan imisa ku xayirnaa?
2 bil iyo xooga iyo week waliba
waa gartay. Marka adiga codsaday inaad dib u noqoto?
Ana casaday volunteerly. Arrimo badanaa u imid, vacation, family scene iyo arrimo kale. 2 bil waan rabay inaan noqdo ka hor, laakiin way isuurtoobi weysay, flight ma jirin. Aad aan faraxsanahay emotionally going back home. That's been long, 2 months is so really. Two and a half almost. It's a long time. Marka alxamdulillah waan ku faraxsanahay wadankayga inaan joogo, wax dhib kuma qabin.
Waa gartay. Yaa marka aad ka dalbatay inuu ku caawiyo in lagu daadguray?
Waxaan la xiriirnay safaaradda for a while. They you know always alert inayna siiyaan ayaga isoo sii information ka flightkaas inuu jiro oo dadkay qaadayaan. Then waa booking gareystay.
Dadkan oo u badan dumar iyo caruur ayaa 2 bilood ee u dambeeyey ku xayirnaa magaalada Muqdisho oo duulimaadyadii laga joojiyey si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Sidoo kale waxaa garoonka aadan cadde aan kula kulmay Cabdalla Nuur Maxamuud.
Waxaan joogaa 3 bilood aan joogaa, waxaan imaaday February 1st.
Dadka inta badan maanta baxaya meelo badan oo kala duwan ay u socdaan, adiga Mareykanka u socotaa, qarashka aad ku safreyso imisuu dhan yahay kula tahay marka la fiiriyo qiimaha diyaaradda xilligan lagu jira COVID-19?
Waxaan ku baxaynaa, tigidkayga wuxuu ahaa $3,244, 3,244.
Waa gartay. Marka dhibaatada COVID ay ku yeelatay dadka ka waran, gaar ahaan dadka adigoo kale oo halkan muddo joogay, oo haddana ay ku adkaatay bixitaankii, maantana ay idin daldalaysa safaaradda Mareykanka?
Wallaahi aad bay noo xayirtay, sababtoo ah inaan qarashka intaas aan ku bixino waxaa keenay COVID-19. Marka hore waxaan ku imid $900 aan ku imid go-aanbaagayga. Marka haddana one way ayaan ku qaatay $3,244.
Dadkan ayaa intooda badan bixiyey lacagaha duulimaadkooda, halka safaaradahoodana ay soo qorsheeyeen sidii duulimaadkaas loo keeni lahaa Muqdisho. Dadka maanta ka soo duulaya garoonka aadan cadde ayaa waxaa ka muuqata sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku soo laabtaan wadamadii ay ka yimaadeen oo qaarkood ay qoysaskoodu joogaan. Nadiifa Maxamuud Maxamed waxa ay ka mid tahay muwaadiniinta dalka Britain u socda ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde, waxaana ay ka warramaysaa sida ay ugu baahan tahay caafimaad ahaan in ay dib ugu laabato dalka Britain iyo caruurteeda, iyo xaaladda ay maanta garoonka kula kulantay, iyadoo sheegtay in ay ahayd mid khatar gelin karta nolosheeda.
Halkan miyaad ku xayirnay?
Waa ku xayirnaa inaan baxaan rabay, laakiin I got it at last.
Say kugu suura gashay
according to my children, ilmahayga ii dadaalay, gabdhahayga ii dadaalay, through the whole world barrel buu waxay dhahay my mother, because daawooyin ay ii socday iga kala go-aayay, intana ma ka heli karin, so that qasab ay noqoto inay ii dadaalaan inaan diyaaraddan soo raaco.
Safaaradda Mareykanka halka
kaa wadeen? So they contacted, I don't know how far and how they did it, but ayaga contact la sameeyay American ka safaaradooda then the British ka la sameeyay the British contacted to the embassy of America American embassy ga dhahay iyo negotiation dhixdooda then they got my booking you know
so marka dareenka ay soo yahay
I'm fine alhamdulillah since I'm going back to my children I'm very happy alhamdulillah hada anigu faraxsanahay but the way on summer had their ba airport sida loo maamulaayo ayaa waxay noqotay sidiba world waxa bedelay cudurka dhacay noloshii waxa bedelay cudurkan dhacay cudurki dhacay waxaan la siiyay advices or awareness ka an may yeelin ma samaynin awareness ka ayagoo dhag wax ku wax danaynaa ma lahayn millions is jam ahaan ku dhex jiray I'm 60 something and I'm diabetic waxaan qabaa muxuu ahaa isha diabetic asthmatic anahay I'm very in a germs ka duhan way sensitive
dayuradan ayaa gaari doonta magaalada Addis Ababa oo xarun u ah shirkadda Ethiopian Airlines qaar kamid ah howlwadeenada shirkadda oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in guud ahaan dadka dayuradan raacaya ay gaarayaan 153 qof hadduu eebaha awoodda lahaydna waxaana marka ay gaaraan magaalada Addis Ababa ay sii qaadan doonaan dayurado kale oo dalalkoodu ay ugu diyaariyeen halkaas si ay ugu noqdaan magaalooyinka ay ka yimaadeen aniga laftayda ayaa kamid ah dadka maanta ka safraya garoonka dayuradaha hadduu eebaha awoodda lahaydna baritoole waxaan ku wajahanahay magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA Muqdisho